YSGT Jina kachako
Zenik Go Berserk.
Ayo Abisha kura kwa shaku fuma kuwa sneku jina kachako. Still competent tela na mwena hakacha hatu. Na jila ne mujimba wanchatu. Angeseke janga wanyane luka hip hop. Still number one, no my arguments. My name will still live like Kenza at the next. Respect, we look up to fuma first. Let me take you back, yes. Na bro anataka music ye karandarated. Nekunu kwetu kumujika only if you wanted it. Kwila continue na jama vulu na stupid. But hela church na kani ni kwikala muted. Talangi chenda atu feeding a fan base. Try panga de hichi kusiding. Antu madiko sipati tuchidi kuseding. Next big thing kumona mwami ni okufooling. Na moka hela kanga hinazea nga kukuniji. Kana wakashapu ansumi shidi kunyiji. Nidi kweji mahone ma Chinese. So maheta hela ne study ya kadunga nwija. Still bring the fire na ya na kokola. Na kola mukuzea na kutotola. Sleeping lion bawe seka kunchonkola. Careful, okufa kwa kudikeng. Ela, ela, ela. Okufa kwa kudikeng. Why is Aye. Voko on point, game chini keshanga. Mafeki rapa chinga chini keshanga. Ni woma na unjito ifingi di kama sango. Kene kala different type ya mite sana. Na wantila nga homu chuminichi. Ya impade na stifu hui chuminichi. Try mwena nga ho chengine kumwela. Hela uchumi message chindiyo kumwena. But I'm tryna keep a distance from the fake jeans. Anahimpanga makala kumona ne fake jeans. Anatia nga ho kuwa handless things. Jina kuiwa hila wena dinu na uchezi. Nichidia mirandiro diwa ni game. Hichuma bumbo ju stifu di matim. Amikumana history ne ku Facebook. Ujazala mchumo hii history ya chibuku. Nale jazen kileta biti tuijiki nachi. Kuivula mena kuniku madiki ne kunachi. Nidi neka kweji wa number 3 you can't match. Gero ne hiplea neka langa game coach. Zenk the local priest. Udi visbo. Heaven shining stars. Night shine. Ayy. Arena keeping up. Assassin. Assassin. Ayy. Like stiff is in the building.